unanchoresha, 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 unanchoresha. Ah,
usishangae navuta kushindo inanturiza, walisema unachokipenda ndo kenturiza, nilipenda toto la turika niriza. Nilipenda kweli ndo mana liliza, bola nipenda kushi mapenzi shamaliza. Nimechoka kila siku kubembeleza, nichangamshe mwili maskani kukimbizwa. Nilimtaka kanikata mbele za watu kaniacha, na mwingine anamtaka kajwa mini tadata, mini tadata. Sevi na pusha angu nishampata, asambona ananchoresha, 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 ananchoresha.
Unanchoresha, unanchoresha, unanchoresha. Ah,
usishangae navuta kushindo inanturiza, walisema unachokipenda ndo kenturiza, nilipenda toto la turika niriza. Nilipenda kweli ndo mana liliza, bola nipenda kushi mapenzi shamaliza. Nimechoka kila siku kupembeleza, nichangamshe mwili maskani kukimbizwa. Nilimtaka kanikata mbele za watu kaniacha, na mwingine anamtaka kajwa mini tadata, mini tadata. Sevi na pusha angu nishampata, asambona ananchoresha, 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 ananchoresha.
Unanchoresha, unanchoresha, unanchoresha. Ah,
usishangae navuta kushindo inanturiza, walisema unachokipenda ndo kenturiza, nilipenda toto la turika niriza. Nilipenda kweli ndo mana liliza, bola nipenda kushi mapenzi shamaliza. Nimechoka kila siku kupembeleza, nichangamshe mwili maskani kukimbizwa. Nilimtaka kanikata mbele za watu kaniacha, na mwingine anamtaka kajwa mini tadata, mini tadata. Sevi na pusha angu nishampata, asambona ananchoresha, 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 ananchoresha.